gutanga kandidatire kuzahatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda mu matora y'umwaka 2017. Amakuru dufite ni uko mwahuye n'insanganya mukigera mu gihugu cya Kenya kuri aeroporo, mwatubwira ibyo urugendo rwanyu guhaguruka mu gihugu cy'u Bufaransa n'uko byabagendekeye mukigera mu gihugu cya Kenya aho muri magingo ya.
Birakoze Sereje kumva ijambo kugira ngo nganire n'abakunzi ba radiyo Itahuka. Umva rero urugendo rwacu rwatangiriye muri Canada mu by'ukuri aho na Dine Claire Kasinge ndetse n'agahungu ke k'amezi atandatu bahagurutse ejo bundi bangeraho i Paris ejo mu gitondo. Ku mugoroba dufata urugendo tuvuye Paris tunyura Amsterdam, tuva Amsterdam tuza Gashobi aho tutagomba gusohoka tukajya gutora ibyo mutari kwana witwa Vienna Nkurunziza. Umugore twagize hano Nairobi saa 12:40 z'ijoro twari dufite vore y'i Kigali saa 9:55. Ubwo rero twagiye gushaka Vienna turamubona, turangije muri hangarizo zitakora mu kibuga cy'indege Kigali, turangije donc dusubira mu kibuga tujya kwitegura urugendo rwo kugenda dukora des marches zo muri migration zirarangira bagiteka bagashya ku gisohoka mu gihugu kigafi indege. Mu gihe cya boding rero niho haje kumva ikibazo kiba bari bari kuberekera ngo tujye mu ndege nyine, bati babandi bashinzwe indege ya Kenya rero we yashinzwe kwiza abantu mu ndege baterekeye Canada dore guverinoma y'iwanyu imaze gushyira komande ariko tutabemera kwinjira mu ndege. Dutese kuba kitagomba kwinjira mu ndege ngo ntitubize. Tutese dushobora kugira evidensi z'iyo komande mukayitwandikira cyangwa mukayikwemperimira mukatubwira. Bati nta n'ubwo twayemperima ngo tubishobore, imashini zacu hano zishinzwe kwemperima ariko mwavugana n'ab'iwanyu kuko nta kibazo. Ni muduhe nimero z'uwo ubahaye iyo komande, ubahaye iyo injonction noneho tuvugane nawe. Bakiri mu bwishakire nta n'iwari mu bwishakire njya muri interineti ndagushaka njya kubona nimero z'umuntu ushinzwe umwe mu bayobozi ba imigirasiyo ushinzwe boda kontorori serivisi mubajije mbwira ko ari ushinzwe bene ibyo bibazo turavugana na mubajije izina rye ntiyari imbere ariko mbwira ko ari wowe wenyine uhakora ko ari umwe uhakora donko ko nta kibazo noneho mubwira ikibazo dufite arambwira ngo muri minota itanu abanza arebe ndamuha itanu ndahamagara aranyitaba rero mbaza kuko ugamije kwandikisha n'uko byari bimeze ndamuha telefone yashakaga arambwira padiri ntacyo kwihangane tugiye kubisuzuma ho minota icumi nabara kuzana igisubizo yakora tukomeje turategereza ndahamagara ndahamagara ndiyadusubiza indege deja twagombaga kugendamo saa sita na 45 iragenda tunayo saa sita na 45 irigendera ubu turicara turategereza hanyuma bigeze ku isaha iyo ndege yagombaga kwakirwa i Kigali nibwo tumaze natwe gukora itangazo ribwira abari badutegereje abanyamakuru n'abacuti bacu bose bari badutegereje uko byagenze mbere tari itangazo rikoze mu rurimi rw'igifaransa mu kanya tumaze no kubishyira mu rurimi rw'ikinyarwanda wenda riraza kubageraho risobanura mbese ko uko byagenze tubivuga muri makeya uko twakoze urwo rugendo uko twagezanye na Nairobi n'uko guverinoma y'u Rwanda dufashe icyemezo nicyo kutubuza kwinjira ku ishoferi. Ubwo rero yego
Padiri ndagira ngo nsubire inyuma gatoya kuko ibitangazamakuru by'u Rwanda muri iyi minsi itatishize byakomeje kukuvuga bivuga yuko nyine uri mu bantu bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi ubiba amacakubiri ariko ibyo byakomeje kwiyongera nyuma y'aho nyine Kiliziya Gatolika mu Rwanda ivuze yuko yasabye imbabazi kuri kiriya cyumweru nyine cy'impuhwe z'Imana bakabisabira hejuru banashyira mu majwi izina ryawe. Ejo nakurikiye ikinyamakuru mwagiranye Televiziyo Radio BBC uvuga uti ntabwo babiguteye ugiye mu Rwanda uri umunyarwanda kandi ntawagukumira gutaha mu Rwanda. Padiri reka nkusubire inyuma gatoya, kuri viza yawe ufite hari ibitangazamakuru twabonye byatangiye gushyiraho ko wari ufite viza wagiye mu gihugu cya Kenya muri East African Community bivuga yuko wajya muri Kenya ugakomeza ujya mu Rwanda nta zindi mpungenge zihari. Harabibaza impamvu wagiye muri ambasade ya Kenya gushakayo viza utigeze ujya mu gihugu muri ambasade y'u Rwanda i Paris mu Bufaransa, waba waragerageje bakayikwima?
Ibyo rwose ndabisobanura ku buryo butomoye kubera ko njyewe nagiye mu ambasade y'u Rwanda nje gusaba sida niba ushaka agapapuro batanga baguha n'itariki mu minsi umunani uzaza kuyireberaho nakakoherereza nta kibazo ntanubwo aricyo nakoze gusa nahise ndepoza dosiye yo kurunovera yo kuvugurura pasiporo yanjye yarangiye muri 2012 y'u Rwanda kubera ko ntari nyikeneye icyo gihe niko twateye gutangira n'amashyaka ndashaka amahane nkomeza gukoreshereza pasiporo y'inyamahanga nari mfite no kuba pasiporo y'ubufaransa noneho nayo ndayitanga ndetse mwayivugurira ati nitawa ndishyura mirongo irindwi n'umunani urupapuro rwayo ndarufite ndategereza cyakora ntiwambwira ko itinda ko nzayifatira mu Rwanda cye nta kibazo iminsi umunani irangiye narahamagaye muri ambasade y'u Rwanda yifata ndetse nzo kureba viza ko bamwe banze kuyireba abanyiruka kurenduruka muri Normandi igisubizo cyarabonetse na dipadiri igisubizo ntikirabonetse ariko nari mfite urugendo muri icyo cyumweru ndakora noneho rero ubwo mfite urugendo sindabigenza nk'uko muri cyumweru gishize nari mfite urugendo barambwira bati ngwino ufate pasiporo yawe wowe wigendere mu rugendo nubwo ariko uzayigarura ku iteremo viza kuko utafite ibintu wese nari nayibaye nzagenda kwita itariki yezu ibi bisaba rwose nta kibazo pasiporo yanjye ndagenda ndayifata noneho urugendo ndurangije ndagaruka ndazanye nagaruka navuye mu rugendo ngo niba adafite pasiporo mushyiremo viza rero ni igisubizo ngo ntikiraza na none ndagiye kugera mu rugo ngo ni mwese kugenda ndagenda njya muri ambasade ya kenya ndi muri ambasade ya kenya hakaba viza yitwa viza nyine ya kibita vitani komyuniti viza yemerera abantu kujya inani kujya muri kenya kujya mu bugande no kujya mu rwanda ni gahunda yicariye ariko igihe ndahamaze tunasubiramo ndabwira ko ntabambaga inshuro nke yewe yazanye nabo kugeza ku munsi ubanziriza wanjye tugenda nari nyibabaza yabuze ntiyaboneka mbona ko bashaka kugira ngo abyare indi bagize abambanjirije ndabihorera nyine ndabihorera afata indege ndimanuke iyo tuza kuba dufite ikibazo cya viza ntabwo indege iba yatwemerewe guhaguruka ipari ngo tujye mu perezida ngo duhaguruke mu perezida ngo tugere nayirobi noneho kuba ku icyemezo cyo kudubroka bakibonye ariko tugeze nayirobi kuko wenda batekereza ko tukiganirira ahari tutazaza noneho numva muri make ariko navuga ifite n'ishaka evidensi kuko dupapuro twose natwereka
ufite pasiporo y'igihugu cy'ubufaransa wagiye muri ambasade ya kenya viza yawe ndayibona hano rwose kuko iri ku mbuga za interineti yabaye validite nyine tariki ya 28 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu ikaba izarangira tariki ya 27 z'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na 27 viza irahari kuko niyo kujya muri kenya mu rwanda na uganda ariko kujya mu cy'u rwanda ntabwo bitangaza ko ntabwo kuki wate viza yo gusura u rwanda utate viza yo gutanga mu rwanda ariko nk'uko umaze kubisobanura wagize ikibazo cya pasiporo ubu pasiporo yawe wapfuritse cyangwa washakaga waba warabonye igisubizo nyuma yaho batagusubirije
iyo pasiporo ntiraza cyane cyane ko bavuga ko imara amezi atatu iyo pasiporo yari imaze ukwezi n'iminsi icumi irangiye yose nababwira ko batayimpaye cyane cyane ko navuga ko twari twumvikanye ko nzayifatira mu rwanda unagomba kuzajya mwezo muri migarasiyo yarangaga gushora nta kibazo doko njya pasiporo ndetse nakuko bivuga ngo nzayitegereza wenda cyangwa se nzayifatira mu rwanda simbizi cyane cyane ko ntitekereza ko mu rwanda dushobora kugeza noneho
kuko ndabizi muri muri ayo mvura aho ngaho uri kumwe na Nadine Kantinge n'umwana w'amezi arindwi ndetse na mugenzi wanyu vena murateganya gukora iki cyane cyane ko mufite n'uruhinja rw'amezi arindwi muri ayo mvura
urwo ruhinja ruba rwabaye umuntu ari kwara n'uko nyine bagomba kujya bumva ibibazo bakiri na batoya niyo mpamvu icyemezo twicaye turagifata ko twicara hano tugategereza ubu twatangiye ikintu gitumye garagamije turicara hano dutegereze ko u rwanda ruduha uburenganzira ntabwo turi gutembera ntabwo tuba twaje tuvuga ngo ubundi ba twagiye tubisubira mu bufaransa cyangwa muri kanada twaje tugiye mu rwanda hari abantu badutegereje dufite gahunda twicaye hano mu cyumweru gitaha muzadusanga no mu kwezi gutaha wenda muzasanga tukihicaye ariko ubundi twicaye gusa turakomeza tubaze inzego zose zishobora kurebwa n'iki kibazo tubaze na komisiyo interinasiyonari itekereza kuri iki kibazo yenda hagati aho se na guverinoma y'u rwanda wenda izaba yasubije ubwenge ku gihe ufite n'ubundi hari uburenganzira dufite bwo kuza mu gihugu gutaha hari icyo mvuga ko ushobora uvuze ngo iriya viza yake no ngo ni kuba visiteri hari akantu tugomba kumva ko amategeko ni ukuvuga ngo umunyamahanga yayifashe aba agiye gusura gusa ni mu mezi atatu umunyarwanda yayifashe akagira iwabo mu rwanda kubera icyo kibazo ndetse n'amapasiporo kiba kimeze gutyo ukagira iwanyu nta icyo kibazo nicyo birakuvuga kuba wageze iwanyu ni ukuvuga ubwenegihugu iyo ni konsitisiyo yacu ubwenegihugu bw'inkomoko y'u rwanda ni ukuvuga ko
nageze mu Rwanda ndabwo umunyarwanda ibyo kuvuga ngo naje kugisa nta wanyirukana kuko mbagi wacu nafata passport cyangwa kagarutse n'ifata wabaho ihahandi uri iwanyu n'ubwo ikibazo kitarakwinjira mu Rwanda twakoze ibyo dusohoye murabibona ariko u Rwanda leta y'u Rwanda leta yakorekaga kwigaragara ndetse hari ikintu ukeneye kureba ubwo nyine mu ndi muri kureba
ahubwo ndabyemera padiri uti twakoze ibyo dusohoye biragaragara ko bizirahari n'ubwo nyine bamwe bibaza bati iyi viza ya padiri ko ifite amezi atatu yari kurangira tariki ya 27 zo kwa mbere umwaka wa 2017 ibyangombwa padiri yari guhabwa akigera mu Rwanda ni ibihe nk'uko uvuze uti bakwizeje ko pasiporo yawe iri kuzayibonera mu Rwanda tubyizere ko bari kuzayiguha abandi bakibaza bati kuki wagiye muri ambasade ya Kenya kandi urabisobanuye ugaragaje ko pasiporo yawe irangiye abandi bakibaza impamvu mu cya gihe nyine wategura urugendo rwa mbere umwaka ushize ubwo mwasubika ku rugendo mukavuga muti turwimuriye kuri iyi tariki wateganya kugenda kubiye byangombwa kandi nanone abantu bakibaza bati padiri ko atari ubwa mbere twumvise yagiranye ibibazo na leta y'u Rwanda turi ku gihe cy'itegeko nshinga ujya gutora muri ambasade nabwo ukirukanwa izi mpungenge abanyarwanda barashaka kumenya niba wari waraziteguye bihagije padiri Thomas
ariko se wakwitegura bihagije kurusha uko niteguye Serge ambasade y'u Rwanda nagiye kuyisaba viza nkoresheje pasiporo y'ubufaransa mvite nibyo mbabwira nti iyo viza bari bacindereraga nk'uko barerezwe abo muzi bambanjirije ariko icyo nari ngizi nyine twarize twize ku byaje ariko hari hari niba u Rwanda rutubahiriza amasezerano bigirana n'amahanga u Rwanda ntirwemerwa mu ruhando rw'amahanga u Rwanda rw'ikibazo gikomeye niba rwasinyanye n'ibihugu byo muri aka karere k'ibiyaga bigari iyo cyane cyane bya East African Community bakumvikana kuri iyo viza kuko yari hagati y'ubu rero niba tuzi ko hari abantu bafata peripiri ubu ni uko nyine bigenda bigaragara ndagira ngo ntacyo gusa ku kantu gatoya ibyo byangombwa byose aho tujya bimbaza ntabwo ibyo byangombwa bibaho birenze uretse n'ibyo kandi bigera nyine na pasiporo yanjye ishaje pasiporo yanjye ishaje igihe yashize mu 2022 ubwo ari umunyarwanda ushaka gutaha mu gihugu cye afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ndatashye ni kimwe n'uko nifite icyangombwa bikagushyiraho nk'aho uri muri amerika amerika nta kindi guhande nshobora kukohereza iwanyu noneho wowe ndimo utegereje ko nakohereza iwanyu n'ubwo ufite ubwitange nta gihugu na kimwe kiza kigicumbi ushaka gutaha iwanyu mu rwanda ni special hari igihe kwirinze kumeza abantu baravuga ngo ikirahuri cyane cyuzuye ibizigo niho birenze ikirahuri nabonye mu bintu bishyize batanga amafaranga bagiye gufata abantu hirya no hino rero twese turi kwitangira n'amatike ngo twitware bakatangira kwinjira ubwo ni nacyo kibazo cyo gusa ngo rero akanya ko kuvuga aba bantu ngo abantu kuri twe gatekereje ngo abantu ngo barashinjwa mu ngenda bitekereza ngo barashinjwa ibiti ndetse rero ukiye naravuye bitemba niba mfite icyo mudushinja kandi kiri butabera turaje mu Rwanda u Rwanda ni umuntu wose uriyobora iyo mutwe twinjiremo ubutabera nyine budukurikirane kwinjiza ubuse noneho abo bose dufite ahariya tugashaka kujyayo ngo baducire imanza bagendera kuvuga ko tubifite se kandi banakiri imitsi batiye imitsi aho bagomba kubabiza icyo kibazo
ni ikibazo gikomeye cyane kuko niyo tureba nyine n'igihe umaze mu mahanga nakomeje kumva ibyo kiliziya gatolika yavugaga muri iyi minsi ishize cyane cyane nyuma yo ku cyumweru muri kiriya gikorwa cyo gusaba imbabazi nakomeje kuvuga nti kuba udafite impungenge na kiliziya gatolika igushyira mu majwi ivuga ko yitandukanyije nawe ukaba uvuga uti njye ndizanye kuki wa mugani batakureka ngo winjire mu Rwanda ibyo byaha bavuga babikubaza uri mu Rwanda aho ngaho abanyarwanda baribaza umukino urimo uwo ariko ntabwo nabasha kuwusubiza kano kanya
kuva kuri za gatolika byo twumvikane kiliziya gatolika ifite uburenganzira bwo gukora amatangazo adushaka igasaba imbabazi ku byaha abo basaza yenda ko bakoze ni uburenganzira bwabo n'abandi bafite n'uburenganzira ndetse bwo kubaka imboga marira kubera ko bemeye icyaha iyo ni aferi yabo ku byerekeye padiri Thomas ndagira ngo nongere nsobanure ko guhera mu mwaka w'2012 Thomas yafashe icyemezo cyo kuba aretse kuba umupadiri uri muri paruwasi nibwo umupadiri atamusezeye akajya mu ruhando rwa politiki akaba ariko atanga umuganda guhera kuri iyo tariki nta musenyeri w'u Rwanda ugenga habe n'umwe nta n'ushobora kugira icyo amvugaho cyane cyane mu byerekeye imirimo yanjye ya politiki nta wandumye ibyo namwe mbivuga kuva mu ntangiriro nta n'ugomba kugira icyo amvugaho ntacyo rero bashobora kuvugaho ni ibinyamakuru gusa bya FPR biba bishaka gucangacanga no kubeshya abantu hageze kandi uwibeshya akagira icyo amvugaho yatandukiriye ubwo nawe twagira uko tubisobanura kuko yaba atari mu murongo icyo cyumvikane neza padiri Thomas nta musenyeri wo mu Rwanda umugenga bigenda byifuza ko bangira na ndasubira mu padri bwo muri paruwasi ndebe umusenyeri w'icyangwa cyangwa handi w'ingenga icyo gihe agitambuka ariko mbaze ko n'umupadiri udafite umusenyeri w'ingenga kuko n'umurimo wa kristu ikarita agengwa na kiliziya gatolika baba agombye mu gikigenge ufite uko ubuzima buteye bugenga abantu ariko rwose nta musenyeri ufite icyo avugaho na gusa cyane cyane ko abasenyeri ba kiliziya gatolika badashinzwe kuvangura ishyaka n'ibyo byiza rero n'ibyo ribi niyo babivuga baba batandukiriye ahantu bafite ijambo rikomeye ni mu bintu bita ngo amateri do kuwa edo morasi ibyerekeye ishwemera na morasi ibyo byo abasenyeri bashobora kuvuga ariko nabwo baraporopoza nawe gukubita ngo dore ukwemera ntangaze rero mu bya politiki badashinzwe ntacyo ubundi bakagombye kukivugaho ngo ubwize ukuri ariko nyine urabona nyine n'iryaterabwoba ry'iwacu nabwo tuba tuzi ko ibintu bimeze bakihererana umusenyeri umwe cyangwa babiri bati ibintu birakomeye ariko ntacyoshije abasenyeri bacu bose abasenyeri bacu bakiza gaturika n'abantu bashyutse n'abantu tuzi aho bize n'abantu tuzi ko baza aho ububasha bwabo buragatangirira n'aho bugarukira nta mwumvise abyivugira ntawambwira ngo umusenyeri ngo yakuguze yambuga atatakwiye yambuga atabifite n'uburenganzira bwo kumvuga nuko ntabwo nuko bimeze
padiri Thomas reka gusubiza amagatoya kuko ibibazo mfite hano ndabona bikomeje kwiyongera barambaza bati tuzi neza yuko wize amategeko kandi amategeko uyazi bati kuri wowe urare ugasanga imigrasiyo ya kenya cyangwa n'u rwanda nk'uko wavuze ngo ni bode kontorore abakontorora nyine by'imipaka mbere y'uko winjira mu ndege baba bagusagariye ati viza ufite icyo ni ikibazo cya viza nyine bati viza ufite ni viza yo gutembera hari n'abavuga bati ni viza zihabwa abantu baza gusura uburanga bw'u rwanda ariko ni viza ya east africa bivuga ko ni shenge n'ibyo bihugu bitatu watembereramo ariko watubwiye yuko wagiye umenyesha leta y'u rwanda ko uri umunyapolitike ushaka kugaruka gukora politike mu rwanda uguteka yuko leta y'u rwanda mu kugukumira kwinjira mu rwanda wizanye ku giti cyawe ushaka gukora politike babishingira no ku mpapuro z'ingendo ufite cyangwa hari indi mpamvu ukeka wowe nk'umunyamategeko waba wibaza
mu rwego rw'amategeko u rwanda ruri mu makosa uwashaka no kururega yarurega rwose ni ruri mu makosa ntabwo rufite uburenganzira bwo kumbuza umwana igihugu gutaha iwe iwabo niyo viza utanayifite rwose wataha ubisha uri umunyarwanda ikibazo no kujya mu gihugu cy'amahanga igihugu cy'amahanga hari impapuro gisa ariko utaha iwabo n'impapuro ntabwo nigeze kubabwira n'impapuro zishyiriyeho mu mahanga hari igihe ntabwo ubona gusubiza iwawe rero ibyo udashaka kwijyanayo kuko ubuza kwinjira hari n'ikibazo gikomeye bava ari munsi y'igitondo icyo kibazo gikomeye ni ikibazo cyo mu rwego rwa politiki mu rwanda bajya bishuka ngo bateye imbere bonyine demokarasi n'umunandi imiyoborere myiza ni sawasawa nawe atinyuka kubavuguruza uyu munsi twabahaye ikimenyetso ko i kigali hari abanyamakuru barenga 80 badutegereje hari abanyarwanda bo mu ishyaka ryacu bari badutegereje hari abandi banyamashyaka bo muri opozisi bari badutegereje bari bari bashaka kutwumva kandi bashaka kudushyigikira ikimwaro kibafashe batiri bariya bantu nibagera hano ibintu biraba bicika hari n'impamvu mbona ngewe ariko nubwo mbivuga gutyo ndakicaye kandi ndacyategereje kubera ko nta burenganzira bafite bwo kutuza kugenda hari ejo hari ejo bundi bazatwemerera gutaha kandi niba bitwemerera tuzatanga ndababwiza ukuri nzajya i kigali ntibategereje kuvuga ko mudusanye urubanza azaza akibaza icyo kibazo uvuga ko atamukoreye icyaha azaza akibaza niba usanga ukwihisha ko usigaye abantu barashaka ikigo ko mwuka byaha ariko abayobozi ba efuperi babaye bategura
ni ikibazo gikomeye ariko umuntu yakwibaza niba hari izindi nzira usigaranye niba wakwitabaza umuryango uharanira impunzi wenda ukabwira ko ushaka gutaha nk'umunyarwanda abanyarwanda turibaza izindi nzira zisigaye wenda wakwifashisha kugira ngo utahuke mu rwanda nk'uko wabyifuje kandi mukaba mwagerageje wenda bagenzi banyu
hari umusaza nigeze kumva avuga ati nge nzataha haba mu kirere haba mu mazi ko azataha nta cyemezo ko atazataha ko ntabwo ndagusubire muri iyo mvugo ariko ndabizi ko nzataha ndatekereza ndakomeza gutekereza n'abandi tuzataha mu nzu ko twizi inzira twashyize imbere ariyo gukomeza kuganira no gukomeza kuvuga ibibazo uko biteye ubwo turicara tugize neza tugishe n'inama ubwo ngubwo mu minsi mikeya tukababwira icyo twiyemeje gukora kirenze icyakora aka gatabo ni icyemezo kimwe na nimero ya mbere twafashe ni kuguma hano muri transit dutegereje twatangiye kuvugana n'abayobozi ba hano muri iki gihugu ubwo ejo mu gatondo tuzaba twatangiye kuvugana n'abandi bayobozi b'ibindi bihugu tugishe inama tunavuga ikibazo uko kimeze igisubizo twizeye ko kizaboneka kandi agataho n'abayobozi
ugiye kubwira ko mudasohoka muri aeroporo murara muri transit mutazahava
n'ejo ntituzahava niba tutagiye mu rwanda n'ejo bundi ntituzahava ntabwo twari tuje gutembera ngo twisubire burayi ni batwibeshyo niba rero batekereza ko duhagarika tukazongera tugasubira burayi no mu cyumweru gitaho baradusanga niba nta gisubizo kibonetse agataho ngaho
none padiri iyo ni determination kandi ngira ngo nabashimire we n'abagenzi bawe ni ikibazo cya mbere kibabayeho mugeze mu gihugu cya Kenya bivuze yuko hari ibindi bibazo bizanababaho mugeze n'i Kigali mu Rwanda nko kwandika ishyaka rya politiki kubakumira no kubabuza uburenganzira bwo kugira ngo mwizane mu Rwanda ibi birakwizire ngufu padiri uramutse ugeze no mu Rwanda kugira ngo ubashe kwandika ishyaka kuko ni igihe gisa nk'aho kirimo kubacika
erega nta zindi ngufu abaturage bagira iyo badafatiwe n'intwaro ngo barwanire igira inzira abasigaye ingufu z'ubushake na determination nizo turi kwerekana muri ubu kandi nta kimeza ko kizitazera imbuto none se buriya bariya buriya bagitegera icyo ubundi nyine ku bundi bavuga ko byose babifite ko byose babishoboye ko bafite intwaro buriya bari kutuburiza iki kwinjira ku gihugu cyacu buriya se nta mbere nkeke zigaragarira muri buri iki cyemezo cyoroshye urabireba ugasanga wowe abantu batinya padiri Thomas uje n'amaboko gusa ntanakantu yitwaje bakagira ubwoba ngo atagera mu gihugu kandi bavuga ko bashobora no kumufunga no kumukira nabi wo kwizana akigendera nemera ko abaturage biyemeje nta nguvu na zino zishobora kubahagarika ziba ibyo niyo twita abarevolisiyo genda yatangiye ntawamenye mutegereze gatoya twebwe nta bugizi bwa nabi dushaka twebwe nta maraso y'umuntu dushaka kumena twebwe turashaka kugira uburenganzira bw'igihugu cyacu tutanga ibitekerezo iyo tujya mu matora tugatsindwa bigaragara iyo tsinda iyobore ntabwo ntabwo tuzaba mu Rwanda ariko ngira ngo wenda abanyarwanda ari ikintu babonye niba ntacyo babonye se pati wowe ubutegetsi bwacu tsinda gike cyane
nikamushimire rwose umwanya uhari aditahuka tukongera ejo kugira ngo tumenye uko mwaramutse tumenye n'ibindi byemezo biri bufatwe kugira ngo muve muri iyo transit mu gihugu cya Kenya inayo muri Kenya ubwo rero nukomeza mukihangana na bagenzi banyu muri kumwe cyane cyane urwo ruhinzi uwo musore w'umutaripana w'amezi arindwi ni nabo bantu bibaza abayeho ati muri aeroporo urusaku rwo muri aeroporo umunaniro w'umubyeyi umufite n'ibindi izo nizo mpungenge abakinyarwanda barimo kwibaza kondisiyo murimo magingo ariko cyane cyane uwo musore w'imyaka irindwi
icyo nabivugaho muri make ngo turi gusoza nta wigeze dushuka ko guharanira uburenganzira bwacu atari urugamba nk'izindi bamwe bagera mu rwa gisirikare yenda bakazatsinda ariko baratushije benshi basize benshi inyuma n'urugamba rw'amahoro ni kimwe kurara rwa ntambi kurara umwana ananiwe kurara nk'ibyo turimo mbere ariko tuzi ko atari ibintu byo gupfa ubusa ntabwo ari uko twari tubuze ikindi twakora ntabwo ari uko twari tubuze ko twaryama heza ariko muri pura y'urugamba nyine ngo tururimo ni uko ntakunda
urakoze cyane padiri Thomas Nahimana.